Zambian music blog.
We got this. Fully Gaza. Mag J.
Watch it to feel under.
Apena. Pascara nyori nyori.
Aba madega no tsembe.
Serako. Wapia chanda na ke. Ichikwela na mburita tuwa kwa chaito. Standing bada kwa chaito. Kano wishile na chip. Yerubofu kayo lepa na mpancha. Ifia useru tuwa kapata. Kano wishile na chip.
Can I talk to you now? Nah. Body fishing, a fiamongulu now. Nah. Topi king, a tekamuzulu now. Nah. Anjibe fitundulu, yeah.
Kano wishile na chipi. Kano wishile na chipi. Noti fiamma jongo. Kano wishile na chipi. Ela chande za tukumane po. Now.
Nah.
Let's have fun to seke na po.
Now. Nah.
Mone kandina maule njebele.
Now. Nah.
Kano mpia mweba chenchebele.
Yeah.
Alola, you owe me 50k.
Nah.
Tema love, the thing could take.
Nah.
Ngatenda la mira, she could pick.
Nah.
Keep a meter, when booty day.
Yeah.
Wajitana nkile na ibulila.
Nah.
Amaya nchiri akambulilia.
Nah.
Danda business, gana market.
Nah.
Shawa business, anakuwa masked.
Yeah.
Liu G ni patumba kanwa.
Nah.
Talk pa shidi mpienda samwa.
Nah.
Boss wala, dev wala ulife.
Nah.
Defyo tuangale, fiapa difwe.
Yeah.
Ichikwela na mburita tuwa kwa chaito. Standing bada kwa chaito.
Kano wishile na chipi.
Yerubofu kayo lepa na mpancha. Ifia useru tuwa kapata.
Kano wishile na chipi. Kano wishile na chipi.
Ela, can I talk to you now?
Nah.
Body fishing, afya mungulu now.
Nah.
Topi kinga teka muzulu now.
Nah.
Anjibe fitundulu, yeah.
Kano wishile na chipi.
Ala jipi chikuwa na iwe munto polota. La bweda kuba ntua ikono kulota. Ga jipi fikuwa mapope na shishota. Dalalanga wache chilenga te mafia. Lani alisha ponga ni mpia toku ngate. Ifyo mwande ni jipi ayihoku. Ni poswa baba isha ikona junyaluala. Nga tedia shidia mapine ifyo ndaluala. Idia shinga mula mbafe chipi chipi. Apalia shidia kuisa na jipi. Mafe kibine nshia fwaya mchipi. Wachite filonda.
Ichikwela na mburita tuwa kwa chaito. Standing bada kwa chaito.
Kano wishile na chipi.
Yerubofu kayo lepa na mpancha. Ifia useru tuwa kapata.
Kano wishile na chipi. Kano wishile na chipi.
Ela, can I talk to you now?
Nah.
Body fishing, afya mungulu now.
Nah.
Topi kinga teka muzulu now.
Nah.
Anjibe fitundulu, yeah.
Kano wishile na chipi.
Watch it the feel under.
Hey.
Sanama Music
Laka
DJ Ricky Jeezy
Zone
Bwana Edwin Mumba
Bra.
DJ FG
Apu
Money to Mix.
Yeah.
Nabambi Nabambi Mubutsi Mubutsi.